Nairobi, we love to party. Kisumu, we love to party. Mombasa, we love to party. Oh,
tunachafua.
Who rocks the party? They rock the party. Nairobi, where we love to party. How ni manyunyu sisi tsunami. Kosta juu ya maji ni ka Dubai aje. Hadi Mtwapa, nikapige maji ni kama papa aje. Hadi Langata, nikitoka kani hadi Tamasha. Twende Kisumu, bonga kizungu. Watu wa nguvu, tupige nduru. Mama Obama, napenda sana. Toka Ulaya, narudi Dala.
Nairobi, we love to party. Kisumu, we love to party. Mombasa, we love to party. Oh, we love to party. Nairobi, we love to party. Kisumu, we love to party. Mombasa, we love to party. Oh, we love to party.
Nairobi is the place to be. Club zimejaa kushinda Madrid. Kutoka West hadi CBD. Kama uwezi party unatia bidii. Kutoka LA hadi Kondele. Kisumu in the building piga kelele. I say who can buogo me? Hey, who can buogo me? Walitoka na ina maminini. Kufika Kostoni mabikini. Hadi Mombasa ni mafisisi. Wanakutaka binti za chini nini. Wako inje tuko ndani. Wako nyuma tuko mbali. Uliza meja, uliza madi. Nani ndiyo moto wakuondia mbali?
Nairobi, we love to party. Kisumu, we love to party. Mombasa, we love to party. Oh, we love to party. Nairobi, we love to party. Kisumu, we love to party. Mombasa, we love to party. Oh, we love to party.
Who rocks the party, they rock the party. Nairobi, where we love to party. Who rocks the party, they rock the party. Kisumu, where we love to party. Who rocks the party, they rock the party. Mombasa, where we love to party. Who rocks the party, they rock the party. Nairobi, where we love to party.
Piga kelele, nilitoka na iju kuna njeve. Piga kelele, naingia Kosto juu ya ndege. Piga kelele, naenda Kisumu kukula ngege. Piga kelele, maisha yangu tamu kila kitu fete.
Nairobi, we love to party. Kisumu, we love to party. Mombasa, we love to party. Oh, we love to party. Nairobi, we love to party. Kisumu, we love to party. Mombasa, we love to party. Oh, we love to party. Nairobi, we love to party. Kisumu, we love to party. Mombasa, we love to party. Oh, we love to party. Nairobi, we love to party. Kisumu, we love to party. Mombasa, we love to party. Oh, we love to party.
Imtaiskiza hadi Cape Town.